onani chitunzi cha chitatu. Elisa ndi agaleta amoto. Tuma fumu chapter 6 verse 8 kufika pa 17. Panyengo ii Aramu analipa nkhondo ndi Israeli. Mulungu anauza wanchito wache Elisa, nthawi zonse Aramu ankapita ukaputa Israeli, ndiye Elisa anadziwitsa mfumu pa za Aramu. Mfumu ya Aramu analamulira asilikali. Pitani, mukafufuze komwe kuli Elisa, kotero kuti ndikamtumire anthu kumgwira iye. Mawa tsiku lina Elisa ndi wanchito wake anatulukira ku bwalo naona kuti asilikali ankhondo a Aramu anazungulira mzinda womwe anali kukhalamo. Wanchito anafuula, "Mbuye, tidzachita chiyani?" Elisa anati, "Usaope, womwe ali ndi ife ndi wochuluka kuposa womwe ali ndi iwo." Tero Elisa anafunsa Mulungu kutsegula maso a wanchito wache. Wanchito anayang'ana ndi kuona mapiri odzala ndi akavalo ndi magaleta amoto mozungulira panali Elisa pomwe. Mulungu anatuma awa kuwachingiriza. Abwenzi, pomwe antchito a Mulungu amvera malamulo ache, Mulungu ndi wamphamvu kuwatsogolera ndi kuwateteza iwo. Kotero asaope kalikonse ngakhale aliyense.